datimsafi.com.
Eskaliyoti hapa utantaka Pacheko minuto.
Watoto ambage ala inakuwaje wauni wangu, Temeke na kinu inakuwaje chafu zangu. Nataka tucheze mpaka moni wauni wangu, na mini ko hapa nitaimba msani wengu.
Haya wote chagamkeni keni 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 keni, chagamkeni keni 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 keni, chagamkeni keni 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 keni, chagamkeni keni 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 keni.
Wauni kwenye shoki kwa sadem tafuta mundu muaba, masela kwenye shoki kwa sadem tafuta mundu muaba. Domana nikile wasiwezi kondoka peke yangu, na mtafuta mchumba na ikulaga pesa zangu. Twende nikile wasiwezi kondoka peke yangu, na mtafuta mchumba na ikulaga pesa zangu. Oya mshike uyo ana mapepe, kajichanganya changanya ata uchezea mpepe uyo.
Oya mshike ana mapepe, kajichanganya changanya ata uchezea mpepe uyo.
Oya kuna msela nalia kisa mapenzi, sikuiza kuna mapenzi ni uchizi. Unaweza kulipenda chizi au jambazi, ukweli wa moyo wangu ni waweke wazi. Leo nafunga dundo mpaka chamazi, kuhusu mavazi nyumba mpaka makazi. Moyo unavoniuma misi ya wezi. Watoto ambage ala inakuwaje wauni wangu, Temeke na kinu inakuwaje chafu zangu. Nataka tucheze mpaka moni wauni wangu, na miniko hapa nitaimba msani wengu.
Haya wote chagamkeni keni 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 keni, chagamkeni keni 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 keni, chagamkeni keni 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 keni, chagamkeni keni 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 keni.
Atari hapo watoto wamemchokoza Pacheko midundo. Nakubali sana watoto kusini eh, awe mchafu msoroki. Wasalimi watoto maji matitwe, Mr. utantaka. Nakubali wase wa KF squad, awe kifundo lake. Wasalimi wazo watira mentos again again. Nakubali sana mwanangu Cholo Kwenzi, aweko choba deliver mkua. Msalimia mwanangu Kindoki eh, Pacha Blandi Bajaji. Nakubali sana meneja Momo, meneja Ibla Kadabla, anikionda na Future Record eh, Future Blandi.